Jo Korintho mokwongo 14. Hera ema nyaka ubedie go moloyo gik moko duto, to mich mag roho bende nyaka udwar. To moloyo dwaruru mich mar hulo wach moa kuom Nyasaye. Ng'at madhum gi dhok mayoreyore ok wuo gi ji, to wuoyo mana gi Nyasaye, nikech onge ng'ama winjo weche mowacho. Owacho weche mopondo kuom teko mar roho. To ng'ama hulo wach moa kuom Nyasaye wuoyo gi ji, kokonyogi kendo ojiwogi kendo oduogo chunygi. Ng'at madhum gi dhok mayoreyore to konyo mana en owuon. To ng'ama hulo wach moa kuom Nyasaye to tego kanyakla mar Jokristo. Daher mondo unduto udhum gi dhok mayoreyore, to moloyo adwaro mondo uhul wach moa kuom Nyasaye, nikech ng'ama hulo wach moa kuom Nyasaye nigi tich maduong' moloyo ng'ama dhum gi dhok mayoreyore. Mak mana ka nitie jalok wach manyalo hulo tiend gima ng'at madhumno wacho, mondo Jokristo duto oyud konyruok. Emomiyo owetena, ka abiro iru mi adhum gi dhok mayoreyore, to ere kaka dakonyu, ka ok anyiso wach moro ma Nyasaye oelona e fweny, kata ka ok akelonu weche mag rieko, kata ka ok ahulonu wach moro moa kuom Nyasaye, kata ka ok akelonu weche mag puonj. To kata mana gik maonge gi ngima kaka asili kod thum bende puonjwa ni mano en adier. Nikech ere kaka ng'ato ding'e puch migoyo ka puye duto ogo mana rat. Kata kapo ni tung' mar lweny ok oywak maliw, to ere ng'ama diikre ni lweny? Kamano bende, ka wach midhumo gi dhok mayoreyore ok winjre malong'o, to ere kaka ng'ato diwinj gima iwacho? Weche ni dilal mana e kor yamo. Nitie dhok mathoth mopogore opogore e piny, to aparo ka onge moro ma ok winjre. Omiyo ka ng'ato wacho dhok ma ok awinji, to ng'at ma wacho dhokno chalo na jamwa, kendo an bende achalo ne jamwa. Kamano un bende, kaka ugombo ahinya nwang'o mich mag roho, dwaruru matek mondo uti gi mich manyalo tego Jokristo. Emomiyo, ng'at madhum gi dhok mayoreyore mondo olem, oyud teko mar loko weche modhumo. Nimar ka alemo ka adhum, to chunya kende malemo, to parona ok tim gimoro. Koro ere gima onego atim? Abiro lemo gi chunya, to kendo abiro lemo gi parona bende. Abiro wero wende pak gi chunya, to bende abiro wero gi parona bende. Ka igoyo ni Nyasaye erokamano mana gi chunyi, ka idhum gi roho, to ere kaka ng'ata ng'ata mobet e chokruokno diwach ni amin bang' erokamano migoyono ka ok ong'eyo tiend gima iwacho? Kata dabed ni igoyo ni Nyasaye erokamano maber manadi, to mano ok kony ng'at machielono. Agoyo ni Nyasaye erokamano nikech adhum gi dhok mayoreyore moloyo uduto. To ka an e chokruok mar Jokristo, to ahero wacho weche abich gi parona awuon mondo apuonjgo jomoko bende, moloyo dhumo weche gana gi dhok mayoreyore. Owetena, kik ubed gi paro machalo paro nyithindo. Beduru ka nyithindo e weche mag richo, to nyaka ubed jomadongo gi parou. Muma wacho e kitap chik niya,
Ruoth Nyasaye owacho ni, abiro wuoyo gi oganda ni gi dho joma dhumo dhok mayoreyore. Abiro wuoyo kodgi gi dho jomoko nono, to kata kamano, ok giniwinja.
Omiyo unyalo neno ni, dhum gi dhok mayoreyore en ranyisi ni joma ok oyie, to ok ni joma oyie. To mich mar hulo wach moa kuom Nyasaye en ranyisi ni joma oyie, to ok ni joma ok oyie. Emomiyo ka Jokristo duto ochokore, kendo giduto gidhum gi dhok mayoreyore, mi ji moko makia kata ma ok oyie, obiro e chokruok uno, donge di giwach ni neko omakou? To ka ji duto hulo wach moa kuom Nyasaye, mi ng'at moro makia kata ma ok oyie obiro, to weche duto mawinjo chuowo chunye kendo miyo bura loye. Eka paro maling'ling' manie chunye elore e lela, mi opodho piny auma kolamo Nyasaye kendo hulo niya, adier, Nyasaye ni kodu. Koro wetena, ere gima ber monego utim? E chokruok uduto, ng'ato ka ng'ato kuomu mondo bed gi wer, kata gi puonj, kata gi fweny, kata gi wach midhumo, kata gi loko wach midhumono, to mago duto onego bed makonyo chokruok. Kanitie joma nigi mich mar dhum gi dhok mayore yore, to ji ariyo kata adek kende ema mondo owuo, ka giluore achiel achiel, kendo jalok wach bende nyaka bedie. To ka jalok wach onge, to ng'ama dwaro dhum gi dhok mayore yore nyaka ling' e chokruok. To owuo mana e chunye owuon kende gi Nyasaye. To kuom jogo mahulo wach moa kuom Nyasaye, ji ariyo kata adek ema mondo losi. Ji mamoko to mondo opim ane weche gigo. To ka wach moro ofwenyore ni ng'ato mobet piny, kapod ng'at machielo wuoyo, to ng'at moyudo ka wuoyo no mondo ling', nikech uduto unyalo hulo wach Nyasaye kuluoru achiel achiel, mondo ji duto oyud puonj kendo oyud jip. Ng'atno nyalo ling' kamano, nikech mich mar hulo wach moa kuom Nyasaye ni e teko mar jahul wach owuon. Nimar Nyasaye ok en Nyasach koko, to en Nyasach kwe. Mon to mondo oling' e chokruok mana kaka obet e chokruok duto mag Jokristo. Ok oyienegi wuoyo, mana kaka chik Musa bende wacho. To ka gidwaro penjo wach moro, to nego gipenj chuogi e mier, nikech en wichkuot ka dhako wuoyo e chokruok. Koso uparo ni wach Nyasaye nochakore kuomu, kendo ni ne obiro mana ni un kende? Ooyo, ok kamano. Ka ng'ato paro ni en jahul wach moa kuom Nyasaye, kata ni en gi mich moro mar roho, to onego ng'e ni gima andikonu en chik moa kuom Ruoth. To ka ok odewo wachni, to en bende kik udewe. Emomiyo wetena, dwaruru matek mondo ubed gi mich mar hulo wach moa kuom Nyasaye, to kik utam ji dhum gi dhok mayore yore, to weuru gik moko duto otimre maber kendo makare.